eden godi yande joni tori min ta chapantati studio kalangu habaruji e fulfulde ele ko kibaruji dini horjo leydi Niger Mohamed Bazoum Soubaka hande o yeyto enan terra e gote gabbati yodi himbe harto enda enana jorojo urete go garbe kurdo fi ko darto hono denna ko tawato nonni fawar jondu dental pelle jingonoje dinal islam leydi men Niger kambe du kondam be ngadi hono jawabu mabbe gabbati al do fi kondarto lawol lamu latingol adama fa yottine to suudu sawar député fa jewtine be bi kullen tawa e lawol lamugol ko yaata e dinal islam yewtere men pinande studio kala ngu yartana ina region mo dosso nokku to kalta hala tebuli ladde ko tawte ele nokkuje de kanyum e kullen tawi ko sawi e mudum kor janyal e modon sumana amadou janganto habaruje fulful yarna birna en ni hono tiagal to endan to rodi nonni faande horejo leydi Niger Mohamed Bazoum hande de o dawi yatto endan terra kany e gote le departement didi du kondani jia kana region mo Tillaberi nokoto yeedu gam batte o yaw ya himbe tawto endam do fi goto endan tawa do fi ko ndarto fawar jondu kondan denagu e kullan tereje kewde ko lati du kondan kanko horejo leydi o ya gam battal o halte himbe be endabe kebanobe kotiri wuroji mabbe kambe dille wuroji mabbe enda do majundu fa hande Abdou Hidjo latta ka woni jorojo wertengo garbe kuru no tawa fawar jondu kono e nokkuje latide himbe ngari tefudo en dan duware no wonno himbe be gonto enda kany o jabani Asman Shina
je crois depuis autant
illa lamu jori wairi lamido leydi gon wara do der sirba denne garol horejo leydi o weli min sanne kulle ko min dowri madu no heewi fadde nimbe be no ngara miden tawda e rafke jarande nagu kambe nyamdu e harto cellal bibbe wurana sewotere min kebbi balla tonuji mo ar tati gawri du tonuji tati ko min kebbi yaddante nimbe e goybe wuroji mu en warde be cagal mudon non député be jeddo gom ngari kokki ujunaji hemre balde didi warde fu min liman nimbe e goybe ko wari benno be jotta keno ujunere e manayo amma hande kemen jenayo e ko deki heddi ibe tefude soccitaade wuroji mabbe gam kulle kewde be accito dabbaaji e nyamduuji fu
ya tututu
nan ko to bibbe leydi Niger kemen jeyon kay woni ko dilinato endan Ghana warta do endan dum du Kenya woni ko wadde der mabbe dewi am ko to kem tata chapana joy fuccu kabe jonayno enda be himbe du konnan ton Ghana be jonno be ngada wono fawar jondu konna garbino e piol bara yerno fawar jonni andinore wurti television mado mo leydi bitte tele sahel noni ele kibar goto du konna ni be kolli wiide himbe be ko heewi mudum fu jia kana region mo maradi kanyum e zender der leydi men Niger ele kibaruji di fawara joni yorno kalno ele ko kibaruji no tawa hono dental pelle jingonoji alsilama ko leydi Niger kambe du konna do gallu nyame be ngadi hala mabbe hala ka du konna ko be burtini won himbe bi no wodi lawo lamu latingol be timi dum be ji kullen tawa der mun ko lati yadata e dinal islam ko hoddiradu konna fa holle député be gam batti alla be tabintina be ngada jungo do mudum dum waddi ko faande be burtini hala ka der hala mabbe min itti seda kalay seket no nanon jangudo ko kan woni biete do Aboubakar Rabo Magaj.
Les associations islamiques
pelle leydi Niger fille dina alsilamagal dermu eno tawa himbe bawambe gadani himbe kollitoje do fi ko nafata dum en wakati be janguno taw lamu leydi gom jaratengol suudu député be yewtinagol deka jungo nani andinore de pelle de endan gadi tajude duubi sappo e jeetati wi'a sai suka hewti kedi denko dewline na denko dewla hisade dimmadu cukabe be rewbe kani rimude e darnugol be ngum mabbe gu kulle non ni de himbe leydi Niger duudal mu en fu no alsilamebe jokkaaki gadam waddi ko pelle de enden no gatta daane yaade e deputebe leydi to jabu de kudo jungo joddinde law laamu leydi gol enden undu hana ko nafoita
peuple nigerien
nani fedde jingonor suudu baba wi'etende TLP ka en dukanda ni be burtini kulle ko be ngadi jande do mun do fi ko jabbi dun enda kambe be leydi Niger du konani hawtade e secrétaire général mo fawarjo hawrinde en ko duniyar ka e won ko wadi dun Kenya nyame do won ko be burtini hala ka be kolli himbe Michael Zodi no hala en do enda dum e dum won ko kambe jingonobe suudu baba wi'etebe TLP be ji ele hitade jabbi inde
de 2018 à aujourd'hui.
Dubu jinaidi de sappo e jetati warde jon wala mburta kiji di pelle jinganobe bibbe leedi cigili kwardi be leedi hokki lawol. Min limana talki kadon mburta ki chapande joy e tati. Nimbe ujinere e chapande jene e goo woni ko nanga ko wala e lawol. Do lawol lamu filla tewtol hakkeji nimbe. Lattol chapande tati e nayi ko jangol der dubu jinaji didi e nayi. Gongol no durwida e dewtere hawjine talki lamorde leedi nimbe tawa der dubu jinaji didi e nogay e didi hande dey ngol tokkito gollude do filla mburta kiji der gallure golleji hirnyereji jabbitaki no dole nimbe cialali gonado no wade den ano labi nimbe yida mabbede nonni
de fermeture
o wonno no biirimo Michael Zodi horejo fawarjo ni fedde jingono suudu baba de enda do fi o nonni fawarjo jondu konna ni hono subagol wattugol horebe hon jangobe lekkol be leedi Niger wambe universite addu mumun do gallu nyemay ko hanno tay wadi hande de enda dundu konna ni subagol gol enda ni lekkoli be nambi jangobe hewbe jeeyi ton enda Musa Hassan bandi mi kandu yeeyto yoyube be kalni dum be jii do fi cubaki
in zon doni un rendez-vous
be kokimi wakati illu yamde jeetati fa yottaade jon etakai talkidin de minen kai do yaade sedda min dilla sabu ko min domri emu woni hebude neddo bawdo gollude
din de sonnoko
hana sigila on tam min domi ko min domi ni woni min miijataana cubaaki fuddete illa yande jeetati subana on gi'i fa warande joni wala ko wada ro woni lairede wadaka no hikka dum wadira de gombe no tefa be fu handira ardangal gal min kay to an goto tan handi wi e hebi
franchement ma position
c'est ko alla min kay mi wala na ba goto amma ko elam mi woni alla hokku jon sa'a subano min bawdo wadande min bayle kewde
beaucoup de changement
nani no wono biro jangobe l'école université addu mumun do galle nyemay yele kibaru dum cagiti min kebi wiama cubaki eginama horejo cubaki endan o halo nyalade heyre debe gatto cubaki ki
comportable son der
telephone ji ammi
no wontir den ne kayni hono bofi sedda kala sey jafo don joni en kaltana hala hono lantarci ko wono to endan agadeze arlit balle de fu be galabe kebadu dum latake do sakula sane horebe ni jelek dum wonno hono campagne kawji lantarci en agadeze be kolli wide ke hono campagne soni char ko hokkotobe dum woni ko machine mudugo wala no golla nan ko himbe wurbe endan kalle nyumoji mabbe to Musa Mamma
comportable son
telephone ji amin fu kiteji mun kanti idin wodi basi ko dum waddanta bibbe leedi le ko ngatta wakkati fu
no wodi bangeje gadube balde tati e gala hite kuran de ni lasi bamado der balde jeddi balde tati fu himbe gala hite dun do wadaine garrafi yottingo adino hakkune company hite kuran e nawtortobe hite gen golleji kewdi darake dun do rafi hite gen waddi dum
sont aux arrêts.
Ça nous gêne beaucoup.
Il nous donne ta ramen sanem gaun tachol hite kurangol le wakati nguli engata dum fariam de sapo e ko en kengam le liam de nay la sara be tachi hite lantarkinge na ko yamde didi jamma ko nge warti be cociti katin hoji denge le yamde jegon subako be tinno be cioda golli turdi lobbi no burni ka
matériel sophistiqué
seni yen joka region mo difano ko to lati hono ciofol ko madugu yobe kandu hitande fundiyam no nata no bonna gese no bonna jaati ciudi fa ele galure difa don sabi hitande hikka jo en gese jo en ciudi e horebe be koji lawul gam batti alabe darna dum mosola Ibrahim Shettima kawon horejo ko pratique mawdo mo to nan difa mitedo kalkaria lati kanyu on enda nino filono do enda gidi Abdurrahman no be goni be ngada
masugari ungiya mono ma
jowrobe e horebe pelle demobe pelde tewan temari lada bulangari be gadi gidal be jari bojji mabbe to gomnati on dey fa warande joni gondi mabbe moytaka no wodi sengu helungu wadi diyan danno ila no wurtu non nata der wuro difa denni labi dobbi koje ko hisinta himbe bonon daji gandeni sengo go mabbaka balde sappo joy fu diyan dan nata der gesseje den fa dan nata der wuro difa go min ngidi hitane hikkade deni min kebi kulle golli tirdi der wakkati to fu fadde bonon daji di fuddata to fu no foto diram mara on bendi demobe e sarusi ona ha wi dabareji dawre hikkade
banaka ruwayezo
nanito en nan gaydu kon nan ni hono kenya won ko be puddi moñentingo laabi kanyo no kurnde gam battal to ndiyan torre himbe dum do alle e garangal ndungu hitandu fu en wodino chadale men sabi ni himbe wurbe be ji gollangal wodi sanne wakkati mo fadal alulandi be
Gollal ngal be goni e wadde ngal ndiyan dan no heban no vittori hedde bangere balle kurey e dow do mun don alla nangana be kaba wadan de dum gotol
labi di ande ni de moƴƴinama yimbe keban to tokkire jawta keban du ni to jodo jewta
moƴƴino lawol gol der wakkati dungugu no wodani min nafaka sanne ko hoddi ni woni fara goruwol lambu don do moƴƴine gande ni diyam tobi walla no kureden yahata ko say neddo nati lana diyan den ko witto denni fi on ewi
goyo kencindi
golla kedingal be itta gotaji ko wattatabe ndiyam dan no tokkira der mun natoyde le mayo nane del cheli mawde
wolmam ko gorbe reedo
fara fijoji pirto ballido kono latol bal menamo leydi Niger wadi latol bal mun nokkoy didi kany Tanzania ilunna leru juin kenya dube kawrebe Uganda joni dum hokki hono leydi Niger lata didabo le fedde de woni yetende FNN do fi tewtol koppumo fawar jondu kono ngado mo Afrique du Nord noga e tatta na Côte d'Ivoire de ne woni ko heddani be hande de endan dum wonno ko Adamu mun kayla andru sane halani Habibu Garba
les prompt force vous remarquez quoi
ko hani lasibet dum woni nimbe ganana no gatte gattande dudde wodi dudum hanano tamma bofi non ko tawa harto latobe balbe sadanna mawdo tawa don woni arto jabbotodo balure on wakkati du fudum fillititto non der latol ame bal denne satto dum wadi taykaki kesi hebande fi on mosola gam odon ngi'a nimbe no godi latobe bal tewtobe balure andabe der latol bal leydi Afrika on ji gattande de Uganda watti nimbe e latol balangol gacce mawdo no ba ko dawda wadi bawde mum fu amma ndeni bandu yottoake dubi gon wawta wadde goddun sanne kadon sanin biden gidi kebal yaadu yeso saito min kebi njama ko do Algeri mane min keppondiremo
on est se qualifier
en gari e yewtere men pinno en kali hala leydi do sokolati hono maayo leydi Niger no serka e leydi no jabbo dum do hokki lawo nokku on enna resa do inde nokkure resande Saidou Hammaka woni kaw jido filla ko darto sarwusi laddeje e jaayto enna mo andina do enna ni bandi min nana Hadiza Hassan dum e wonno hono kulantareje tebbul e ledde ko tawa e leno kurnde enda
birdigi ladde diye kebete der leddi dosu
yana plusieurs ya une diversité
birdi ladde tekantaraje region dosu no dum li e poli en funo godi der poli didu no wodi yi wandi leede tuba kobe gara der leede afrique de ende garanti der region dosu dabba cho de neddo wurtake yi ladde du no fotte gisoje e boje der département falmay no wodi giroji ladde badi e bui no wodi du kutoji e nyibi garanti degon e kaden du no wodi edi Choli, musuji ladde dabaji burto todi der parko gara der ladde falme de enden jobbi tondu ni kure no wodi tireji tireji didu no gi e nokku nokku der cie departementaji region dosu himbe wurbe der cie dedu no andani na fakka dabaji di enden do der region dosu
e dal la zone de dosu
lo tobe der guika no gattana di sulare
les menaces sont multiples ya les populations locales
tawabe der cekantaraje den der mu en no wodi terfobe dabaji di enden piyadi di gantudi boni nan dum en amma to sadon nan heba caka dabaji di anda e himbe be andan fu midan andino min tokkira ko min keba musola majjum no wodi du ni fa handen juwambe nyamay na doso jaha loho dabaji di anda der loho tobe be du fa handen no wodi juwambe lede yasin misali lede takkide lede Niger gara bujja loho dabaji di andan ton der parko der region doso be tokkirta dey yettore alla midan keba musola mabbe gan ila rafka yoran hakkilo fukkingo go andan ni fu de redu leydi Niger seraji mudum gon fa yotti do enden der region doso alla e sogeji jilotodi gan wartirde hakkilo fukkingo go enden illa lohotobe gon giama na goddum ko sikka ko wala no do tani laabi lohaki miden nana
protection et des sauvegardes il nous informe
edo dum ko habnum e fulfultili assalamu alaykum balen to jamwali